ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna World Health Organization kivudde ne kiwa amagezi amawanga abiri okuli eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Congo okwatagana bakasente bateekawo enkola ezigenda okukkirizisa bannansi era bamanye nti ekirwadde kya Ebola bundi bujjo kya bulabe buti abayinza okukyeŋŋangamu wammaggwe mu nkwatagana eyo bagenda kusobola okweŋŋanga ekirwadde kino mu kadde akatono ddala. Bino byogeddwa kuli ekitongole kino Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mwakati mukwogera ku kirwadde kino ekya Ebola bundi bujjo agamba nti singama abakulembeze okuli omukulembeze w'eggwanga lino lya Uganda Yoweri Kaguta Museveni nga kw'otadde omukulembeze w'eggwanga lya Congo banaakwatagana basobole okuteekawo enkola ezigenda okwongera okukkirizisa bannansi naddala bawangalya bitundu ebyo ebyamaze okuzuulwamu ekirwadde ekya Ebola. Wabula yebaza ni President Museveni olw'okuvaayo n'asazaamu okulamaga okubadde kubeeranga buli nnaku z'omwezi ssatu omwezi gw'omukaaga wano mu ggwanga Uganda wali Namugongo agamba nti singa tekwasaziddwamu ekirwadde kino kibadde kigenda kutambula ku sipiidi ya waggulu ddala naye kino kyongedde okulaga nti pulezidenti w'eggwanga Uganda alumirirwa abantu be ate muntu wa nsonga za byabulamu zasinga okusimbako ennyo essira. Wabula ayongedde okukinyogaanya nti ekitongole ekyebyobulamu mu nsi yonna mu kaseera kano gye kiri era kyagenda maaso nakyo okulondoola butya basobola okuyambamu amawanga gano gombiriri obutafuna buzibu busukka ku buliwo mu kaseera kano ku nsonga z'ekirwadde kino. Kakati n'abakungu okuva eyo naye yennyini Tedros agenda kuba yeesogga eggwanga erya Congo olunaku olwaleero okulaba nga bongera okulondoola n'enteekateeka z'ebyobulamu butya bayinza okuzikwasaganyamu.